Volume Katako Pop Ditchaon
M Beats Music
Tapena Wadi akantunze nifafine kaikere Wale mwana tituri wonze kanshikare kere Ina maziru tabu hapo ni very very Nga tufu na kunibili vablo ise kuseri Pavengi mziri kulasti nshiri nako Mabize not even time ya kuchiri ngako Opposite fida nari ni njini nako Mfoe vo kwenda la mashakuwi ni nako Na left sunka neka ni mpaking hawa nanzi Overdose paranoid mulumu mwandi Sula matoze ntae mkunaisa Ndekule tera na fila fenza wachindaisha Ine nate mwenda la mashate mapofi ya magelo Ilanko nkele shoka sanga mmaselo Fuanga ishtire kwa wafia ishipa jelo Sombu kakachero chelo akachelo Na vesa mkupapa mgemo fio njingire Shavoke shepo Zilo venga ta umfuire Master upte escalator Kaluleta Mafia mpitamo Teti sove calculator Nariputamo sana life ya maso ya chanki Na wananda masa veza wame ya mapanki Unomaka chira weekend mpeforma move funky So chira day ila kwele la kolanki
Hava milolo mtu wanistema wanabi Na manu wafushanga wavika mukana bi
M Beats Music